tu come a VIP to my VIP to my things. Jamal tu come a VIP to my VIP to my things. My shada my fuck my team na manjing. Tu come a VIP to my VIP to my things. Let tu come a VIP to my VIP to my things. Jamal tu come a VIP to my VIP to my things. You tu come a VIP to follow the bring. You shinda my VIP to my things. Jamal wa for my look to my bling. Cities on my chorus wash up a slim. Fukozi coaching kujo ching 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 ching. Kanafanya na digi digi to wa machupa. Ni bigi bigi kabaridi figa wa mchupa. Ni maji maji gigi gidi siya shamsuka. Ni shashamane ni nazigi si ni shamfunga.
Wana wake wana benda mo.
Kama kushupeng misi na maweng lakini ni na marieng. Oh my lord, inachizisha my brain. Kini bo eyeline, itachachisha my friend. Wacha tuti nice, tumetulia na mapeng. Wacha leta blue eyes, tuki chase na champagne. Paka akipaka, atapusi ata paint. Na kokoti ya mashtaka, akistaki ata faint. Akistaki ata faint, paka ata paint. Akitaka ata mblain, kwa warazi na mamblain. Na asawa entertain, chokata kama vein. Mamorata wa play, biki chotu kiwa area. Hide and seek, warazi su delete. Awezi kutukompe. Kwa hii kazi tuna beach. Na zoza huku east. Cheza kula fish. Tukileta conflict. Itabaki umeti.
Wanawake wanapenda mo.
Jamal tuko ma vitu, follow the bring.